Jina mashaka ona nizashu Mito ziro tachipinga chote na iwe Babibi na wanabutuwa chote na iwe Rosala risina na babibi Chila wesi rito bare Mito ziya wanda seza vita Mawe mtu wanda kwa shega Mufutu danyapa Kizu chito kutubu basa Miluza watu
Ndiambe urufu nandi, ndiambe wa mtangu wa shitu nandi Unawa jina mdini wa siye wate wa mitozi nandi Nge chaudi mitozi fezi, nami ziawe kalifio rito 31 Rigo riwane yote nandi, nge roneta rote sosha ngo chaudi mitozi
Na urufu to dani hapa, kizu uchito kutungu paza Miluza watu
Wato wajia makazi nandi Nandi tori laka nina wewufu nandi Ngeji chena lani shata lori ya nandi Ndiya pandeni mfuto wa yunga mitozi Ongarangara, disala lindote
Nae wewufu, toda nyapa Kizu uchito kutongo baza Miluza watu Nae wewufu, dera nyapa Kizu wajia ni mashaka